mwingine ukasikia maneno yangu ya mwisho, ila sauti ndo inakoma, yani kama inakwaruza. Huruma, hey. Ukinitazama macho nevimba, imekesha nalia, na sijui lini mwisho, mwili wa joto na homa, yani mpaka naunguza. Haki, mweza kosha waza difaraki, ama nyende kotini kashitaki, kumba unadhurumu furangu. Mdomoni una maji we samaki, sambo nata kusema utaki, ama ndo nataka sitaki, inamana uzio ni jitihada zangu. Pengine donda lokupa limefuta upendo, unajalibu kujilazimisha, mengine unafanya kuniridhisha. Jaribu akikupendezi utanikumbuka mpenzi, utanikumbuka mpenzi, uta mana wako watakao kukosea na wasikiri kosa. Mwili wetu tunawaza kukuchezea, hakuna wakukuposa. Isha, licha kujitoa wenzangu kumbidhisha, eti mara yupo bize, yupo bize, alipo hataki ni muulize, anajua lazima iniumize, imeandikwa samena usiripize, wenda hata usama ulonipa ni kazi bure, kama meshindwa nifanya nijone kama yule wako wa zamani. Aswea to my dashboard, usimwamini rafiki ne kulipia kodi, pengine na furahi we kumpigia hodi, hawezi support kukona airport. Kila siku najiuliza bila majibu, wapi napo haribu, kila nacho jaribu, akikupendezi utanikumbuka mpenzi, uta utanikumbuka mpenzi, uta
kumbuka lo.